Pacheco Mirundo.
Wani nani kazi mamziki na nilisema msibonyeze bata. Wani nani kazi mamziki na nilisema msibonyeze bata. Batan, 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 nilisema msibonyeze bata. Batan, 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 nilisema msibonyeze bata.
Wanini, 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 presi patini goba nini. Nanjani, nanjani mziki, batanza boge gube pizi. Utumu msindo minatali mpindo, utumu msindo minatali mpindo. Ungeza, ungeza, sauti. Kazi patini manifesta manna. Mafuna le namba minangia bani. Mafuna le moya minangia bapind. From South Africa to Belindi. Zamani se Tanzania, yai, 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 yai. Umsindo minangia bani. Matela le mpindo minangia bani. Intwa nengane vele unayenti bis. Masuwe South Africa, mani se Tanzania, yai, yai, yai. Lesi patini, pesa man. Deka wena nkwana deka man. Siapenga Latina, siapenga man. Ongeza, ongeza, South Africa. Blessy party ni pesa man. Geka wena ntwana geka man. Siapenga Latina siapenga man. Ongeza ongeza South.
Ajino hivi nani jana kazima muziki. Situko klubu tu menjoy ma vibe. Unabonyeza button, button, button. Now DJ waya umeka nyaga waya. Situko hapa sababu ya muziki. Bada ya mishe za kila siku za wiki. So kuleta mountain, mountain, mountain. Mechime kitu kule kakufanya mbaya.
Wona kama nimefulu kwa nimetoka milembe. Akiri epo saa kitu akina taka dawa. Weki ya DJ, che, 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 che. Ukileta usela na kupiga jete. Mashetani ya mepanda kwenye kiti. Nisio kama wawa dafta kiki. Wanataka kushindana na sisi. Watu toko vibe mnabonyeza switchi.
Wani nani kazi mamziki na nilisema msibonyeze bata. Wani nani kazi mamziki na nilisema msibonyeze bata. Wanasema batan, batan, batan. Nilisema msibonyeze bata. Batan, batan, batan. Nilisema msibonyeze bata.
ZWAP.com.